Evido TV Singeli Mabegani. Mabegani.
If you namjua Vido Boy wewe Baba JJ. Na
burudani semeni hapa kwenye stage. Wanaitwa Pop 7 kwenye stage.
Evido TV Singeli Mabegani. Mabegani.
Huyo. Ora iko papa JJ Devido Huyo
If you namjua Vido Boy wewe Baba JJ
Kari chate Anaitwa Vido Boy kari wewe Huyo Bado sijafikia Huyo Bado sijafikia International Gang Dologo
Vidoboy.com Baba J
Yo Bakari Piggy Makofi Guan Fini So Gyan Piani Chom Lema Kofi Guan Fini So Gyan Piani Chom Lema Kofi Vidoboy So Gyan Piani Chom Lema Kofi Guan Fini Tulia Chate Mala Kwanzari Fomu Ita Fiaka Goma Chato Mana Uli Chadia Buana Leta No Makumu Wanari Mdemea Nana Paka Mpatia Kapanga Fomu Kamiya Chadia Buana Neke Tukimba Yakareta Zabala, Mina Kuja, Malayu Kochala, Pemba, de Maloko Musa, Moyam Ganga, Yum Totum and Ampenda, Dependent Allow, Miches on Aureta, Manamo Dona Quenta, Nashatoka Kusubiri, now we come to Kure, Pitia Tate Cafe, Super Watemala, Quanta Mala, Piri Mala, Tatu Mala, Kure Mala, Quenu Mala, Bure Mala, now we come to Ku. Moya Pindo Boy Mala, Quanta Mala, Piri Mala, Tatu Mala, Kure Mala, Quenu Mala, Bure Mala.
If you namjua Vido Boy wewe Baba JJ
Tautela zamani wakati kula kwa mama Boya mganga uyu mtoto minapenda Kipendeza lao micheza na oreta Manamo dauna kwenda na chachoka kusobele Na mweka msukule ya ipitia tadeka Tupe wote mala kwanza mala Pili mala tatu mala kule mala Kwenu mala bule mala na mweka msuku
Evido TV Singeli Mabegani
Kwanza mala pili mala tatu mala kule mala Kwenu mala bule mala na mweka msuku
If you namjua Vido Boy wewe Baba
JJ Nika konyesha upendo ilu nerewe Kipiulita toka kwanza sema wewe Baka umeamua kondo Haulipata mali kwa tama Ukachuna makuno Kapona nikoisho kanitipi Mapendika mali domana Umenipuna umetapena ujonitoma Kwa macho na kuona Safari muzaru renge Kokote wewe twende Na kuenda kwa parange na mimi umengecha mwenge Kokote wawe twende, na kwenda kwa palange Na mimi umengecha, aula bla ukunipenda Babylon, kafata matozi tifata kumizaki Muniri tiga panga, ili uende sarun Washamba na shika shanga, lafu menu wami Sasa ndo sairige ana umenia chana nanga Wazo mengeke joasha, nona mwege mtoze Sairige ana umenia chana nanga Wazo mengeke joasha, nona mwege mtoze Tupe, turiishi kwa marengo mina
VidoBoy.com
VidoBoy.com lakini kinachoniuma mina yetu metoka mbali. Japokuwa nafanya wala hajaripendi kwa kushubiri anatanganya hatari. Shachoka kusubiri tamata senda. Kinachoniuma mina yetu metoka mbali. Japokuwa nafanya wala hajaripendi kwa kushubiri anatanganya hatari. Shachoka kusubiri tamata. Ulipata mali kwa tamaka tuna mabuno. Sipo isho kani kindi. Mapizika mali no mana. If you need a cotton, the man, Nikiona zako picha kipenzi na uzunika. Niligalamia ulichotaka likupa. Kipi we utake na mimi sikupe. Nilikuwa nae toka enzi sasa pute. Kile pale mtu sasa pute. Mtafta kucheza nae. So kinyonke na mimi kaluka nae. Mtafta sasa pute. Mtafta kucheza nae mama. So kinyonke na mimi. Mapenzi ya kweli nilionyesha so uongo. Yushemeji yenu nilimpata kwenye mbuto. Alinichanganya alipocheza.
If you don't easy, singeli, mabegani, mabegani.
Tutofoisha kamzungusha kwa nyuma. Mala dakika mbili baba yake akanifuma. Akuja peke yake alikuja na nyungu. Wakani ya pia ninyoshe mikono juu. Tuze wote mikono juu mwendo mateka mikono juu. Mikono juu mwendo mateka mikono juu. Mikono juu mwendo mateka mikono juu. Nipe singe mkali wewe. Wote, sampona na loga, wana loga, Ote kwa walari chaja wana loga, wana kesha na loga, wana loga. Ata pesa sena lake na na loga. Mekiri zani hapeke ata nifrawa zeke kukera peke mnapeke anifai. Toma na ukani sari ni ukona kipata iti na benda na maja peke wato. Fido tuipe ni wani, wate yes, wate yes, wate yes. Mimi na amini wa, na kuchapa mwaza yesi, wana wani gen. Chante, chika makofi kwa hapini, zuri ya mbeleche. Kwa makofi kwa hapini, zuri ya, ipe. Ipe singi, kari wewe. Kari chante. Itanishu meneja patroso. Uyo, wakari pigi ama kofi kwa antini soge ampele cho. Wema kofi kwa antini soge ampele cho. Wema kofi kwa antini tulia. Chante, don't go, kiza viweze kukosa. Mana medondo ya uswatira ya keiwe na kesha sumeona udumbo. Hatio na nyopulika, asa mna sumire nene masimene kwa kamata sikia. Chante, leo kilari ni kulaibu kwenye kigondolo. Chawe mshazi waku wakari ulabla mwake godolo. Mene kwa kweli atari kukubali. I'm a game on a kill, still on a passion of people. We run up the guy, you can have the gas, you say gala. But I didn't like a yard, you can have the dump and a pull up with them. Don't talk about them, they're going to have 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 them.
Oh,
magari ni washa tukinewanda yura mchumba jana niro kujana kachukua vitu viwili arafu katokana leo nimekutana bwana geto yuko naye arafu jua mnyama kachanganya
Video TV Singeli Mabegani.
Download Show Live mpya kupitia VidoBoy.com.